I am Razor Boy, Razor Boy Camille, ILW Entertainment. Chica, urega. Nakupenda sana yani lori, nakupenda sana mai, nakupenda sana yani lori, nakupenda sana mai, nakupenda sana yani lori, nakupenda sana mai, nakupenda sana yani lori. Nakupenda sana mai. Nikikosea baby nielewe, kikosea mimi nikuelewe. Kae chini tusikizane, kae chini tuelewane. Nikikosea baby nielewe, ukikosea mimi nikuelewe. Kae chini tusikizane, kae chini tusemezane. Siri zetu tuweke chumbani, siri zetu tuweke ndani. Tusiwape wao, tusiwape wao mami, tusiwape wao. Watasikiza watucheke, watasikiza tungarishi, watasikiza tungarishi. Nakupenda sana yani lori, nakupenda sana mai, 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 nakupenda sana yani lori, nakupenda sana mai. Barafu ya moyo wangu ni we, baby. Akili zangu ni kwako we, baby. Barafu ya moyo wangu ni we, baby. Mawazo yangu ni kwako we, baby. Usiniangushe kawale, walonidanganya. Usinichiti kawale, walopagawana tama. Usiniangushe kawale, walonidanganya. Usinichiti kawale, walojawana tama. Nakupenda sana mami, nakupenda sana lorini wewe, nakupenda sana mami, mami. Oh, nakupenda sana yani lori, nakupenda sana mai, 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 nakupenda sana yani lori, nakupenda sana mai.